live a life situation, you know. Never you judge a book by its cover. AUKLC, Jah Boy Crucified.
Westside Music Block.net.
Now listen.
Mawe, chere nikele ini tiseleza. Nivambili vene nenzo funo peza. Vama moto kaposh na uteza. But onani lelo vintu vena peza. Vavanga tasevali nisibangoki. Kukonda moni kwanga na sanduka chirosi. Likelezo nelitia kuna mwai. Neni panga inge na teleza kono kai. Mapiru neni kutabu gai. Neni vataka life kale kaka isi high. Kakusia kuchamwa njani kukala sama pai. Nikuwe finger povat niri hey bye bye. Fatie boki plenty mafudu. Mwendi four nana ikutwa gudu. Nituba sari tokundi susabu lutu. Cause my life was full of juju.
Kambele ni utwezi mangu ya wali kanibata. Kambe kachekuwa ni nyandina. Kundo kusautwa kwa kane ni eze higino. Kambe kachekuwa ni nyandina. Mawana chwale chwale mumo kulata shele.
Nenzona monga nzanga neka. That's why nenzo meka. Lelo na sala zanga batawa. Yeah, na sala neka. Nenzo konda kuchiliza magina gile. Pa weekend ni chichalila. Pamai kumuzi badwala. Jokuna eve afuna mankwala. Nenzo kana panyumba na peve palipe fakutia. Nenzo chava, nenzo blowa. Zagali, zagali.
Kambele ni utwezi mangu ya wali kanibata. Kambe, kachekuwa ni nyandina. Kundo kusautwa kwa kane ni elize higino. Kambe, kachekuwa ni nyandina. Chwale, chwale mumo kulata shelengi.
Makulata shelengi.
Makulata shelengi kele nitiseleza. Mwana chwale mumo kulata shelengi kwako. Makulata shelengi kele nitiseleza.
Before ni lekara na stata. Apo vindala manichi vini kuka konka. Image za cheza vagai nenze kukwata. Dola, rani na ilo kolo kwata. Neni pila bupilo wama kuwa kuwa daily daily. Neni madam wali motafo. Mindset yaka too much arrogant foe. I realize I've passed through a lot. Neni salati kutua advice foe. Una fo peto kele ningala foe. I was born mwandi muma 90s. Looking good, fine, handsome boy. Mutima wanga nzelu zanga pakutamba rafu. Nikucheza cheza. I've seen a lot for life ni kulimba kushansha na school why. Ukabona uzipeza kushant.
Kambele ni utwezi mangu ya wali kanibata. Kambe kachekuwa ni nyandina. Kundo kusautwa kwa kane ni elize higino. Kambe kachekuwa ni nyandina. Mawana chwale chwale mumo kulata shelengi.
Makulata shelengi.
Makulata shelengi. Mwana chwale mumo kulata shelengi kwako. Makulata shelengi kele nitiseleza.
Yeah, big shout out to everybody. Kids like yeah, gotcha. It's your boy Kelsey. Jah Boy Crucified, thanks. Rich kid, I gotcha. Let's go, let's go. Mambo jump, bruh.
Tule kati maninjas gang, I got you. Any boy get to king sabala. Tule kati maninjas gang. Na footy na footy again. Mungu empire. Any boy tell it.
downloaded from westsidemusicblog.net.